nandivulo mhlaba ngicela nkosi ungangithathisa semncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngizudale ngishade ngihlale naye kwaze kwanandivulo mhlaba ngicela nkosi ungangithathisa semncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngicela nkosi ungangithathisa semncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibiza udali ngishade ngihlale naye